ndibiza uHelios otshisa ngobusuku ekuzeni kokusa. Ebeka umlilo oginya inkwenkwezi ze kuthi ngorhatya ucinywe yingubo ebandayo yasebusuku. Khanyisa ngokukhanya kwakho kunyana kakumini nozusi, usibonise ngokukhanya kwakho indlela yapho ahlala khona. Sixelele kuba kukho nto ingabonakaliyo kwiliso lakho elibona yonke into, uthatha yonke into kuwo onke amacala. Njengoko iliza emva kwamaza libetha amawa, aphethethu ukusuka emantla okanye amazantsi ngumoya ongayekeleliyo obhudla ngasemnxwemeni. Kukwanjalo ke namaza angapheliyo enkathazo ehlela uHeracles. Kodwa ukho Thixo uthile usoloko ebonakala ukumnceda ukuba agcine intloko idada phezu kwenzonzobila efihlakeleyo yeHadesi. Zenithi ke ningalahli themba lokubuya kwakhe, kuba unyana kaKronos olawula indalo uyalele ukuba abantu baphile ngemijikelo yolonwabo kunye neentlungu, ukoyikeka kunye novuyo kunye nokuxhalaba kunye nesiqabu kwixesha lide lobomi babo. Akukho nto isisigxina nokuba bubusuku okanye ukufa okanye usizi okanye ukonwaba, zonke zilapha umzuzwana, phinde ngephanyazo zinkile.